Fami nti eisiza enongo seleza na damu mateka agere misa mbagiri exercise duty amendment bill mwaka 2020 mukaga erango musoro okuliita ya petro ne diesel gwongezeddwa ko siringi 12 ebagiri isiddwa lyo likanti kati omusolo okuliita ya mafuta ya diesel gulinnye okuva ku 12/3 okutuuka ku 12/3 ate oguli ku liita ya petroli gulinnye okuva ku 15/5 utoa kulukumi mbusamfu mwama kumiatano senti wakashi wa parliament wa kiri nsimbi Amosi Kakunda atikize santi nyongeza kumusole gendele kutasebe ya mafuta eleme okubanga erinya bweka babo oluda uluko ya government ya bakule mbidwa mbaka municipali echira Ibrahim Semujunganda kosa wa mbali industrial ngaye Karim Masaba bakanyize nongo selezozi ni idali basaba government eleme kuongeza omusolo ku mafuta kubanga abakwatibwa ku baguwa kanya olw'okubanga kukosa ebyenfuna ebyeggwanga naddala nga waliwo olutalo mu mawanga agasinga okuvaamu amafuta mu Middle East mnesombezo ebyensimbi Henry Musasizi wawula byonna byewakanyize nga agamba nti gavumenti tisobola kwesigamya byenaakola ku mbeera eri eirani era neyeebuuza nti singa embeera y'emu egwa mu kitundu ekirala eky'ensi kyeki ekinaddako bwe gityo emisolo emijja ku mafuta ne gibanga biyisiddwamu